amazambi.com. Super vibes.
In this summer unja kulimbe zoku gwambula iya ine ndikukwatira god in this summer mwezi ulingwe suti ndagula iria painda ndikukwatira season vera kwantu hey datira banu Ndadoba kukalandeka Sizo mvera kwantu Ine ndiye ndatera banu Ndadoba kukalandeka Tandi kumbutse Kodi tikwa tiranali Ndadoba kukalandeka Tandi kumbutse Koni ti kwa tiranali Ndadoba kukalandeka
Liru, mawa, matendi, musama Liru, mawa, matendi, musama
Kawa uze akwanu akonzege Koti kubwera ngoni kuzajita malolo Dadi wawuze akwanu akalerede Kodi kufika ngoni ndinkani za malolo Kodi ndi summer unja kulimbe Zoku gwambula iya ine ndikukwatira Kodi ndi summer mwezi ulingwe Suti ndagula iria painda tindikukwatira Sizo mvera kwantu Datira banu Ndadoba kukalandeka Sizo mvera kwantu Ine ndiye ndatira banu Ndadoba kukalandeka Tandikumbutse Kodi ti kwa tiranali Ndadoba kukalandeka Tandi kumbutse Kodi ti kwa tiranali Ndadoba kukalandeka
Liru, mawa, matendi, musama Liru, mawa
www.amadzambiri.com